Torah, mar bechayim, mar be tzedakah, mar be shalom, mar be yeshiva, mar be chokhma, mar be etza, mar be tfunah, mar be